The fire now don't make me so high. Mashup the place exist. Bless fire tear of you was in a so follow messiah. Bless Zico eye like me Jessica Thai. The day is near, the face will cover tears. Everyone can hear my message and fear. Give me understanding according to your word. Now the power of God, now the book out the most. Escape to the Lord, make him off to the right. Now go put them to the left. Move to the Lord, drop who yanza and yes I. We not the hasana to follow you but die. As I move to the Lord, oh yes. Is my friend, oh yes, Ndiyo manam. Every day na de guana, me I na de move to the Lord, Ndiyo manam. Every day na de guana.
My friend who is number one, he can never be number two. We have a friend who is number one, he can never be number two. Yes, ni mokozi, ndamfuata milele sitaacha. Ndiye zake, ni mokozi, ndamfuata milele sitaacha. Ndiye zake.
Kwani duniani nao marafiki wenye unafiki kwa mabaya bila haya watoi. Baba na jambele zako kama mwenye dambi ili unioshe unisafi mimi niwe wako. Nitenuwe kama marafiki wale dambi wasiopendeza hapa dunia. Wao unifanya mimi kosa kanisani kwa sababu ya dunia. Kuwa chipike na machizi kupitia kule kwa vizazi vya mpaka ya nipidi niwe nimeketi kwenye titi kufikiri kutabiri mambo ya komoli. Kutumia nini kaburi na mahovu na vijana tumitali. Kuwa tiko hai kwenye baza malai mpaka ninapata na kutua kwa kujua tumejua hatarini.
We wanna tell you no.
We have a friend who is number one. He can never be number two. We have a friend who is number one. He can never be number two. Yesu ni mwokozi, ndamfuata milele sitaacha. Ndiye zake, Yesu ni mwokozi, ndamfuata milele sitaacha.
Nairobi, Kisumu, tu Kitale, my friend to make come, baba wetu wa biguni, jina lako litukuzwe kwa sababu wenye mambo yote, it's all about one chance, one choice, one moment, I always get pender, not a pretender, my love to go, it's so tender, because it's the protector, my dem to lisare, jwa lutenda, kuna Brenda, a man, kutoka Lumapanda, not from Rwanda, au Uganda, my friend kwenye kibanda, cheza mchezo, wakandanda, siwa kidanda, fina zileta blanda, au agenda, raga raga is to the Lord, I listen to the sound that guy, naked, this league has introduced. Yeah. Your friend, man. I wanna feel to tell you.
One.
We have a friend who is number one. He can never be number two. We have a friend who is number one. He can never be number two. Yesu ni mwokozi, ndamfuata milele sitaacha. Njia zake, Yesu ni mwokozi, ndamfuata milele sitaacha. Njia zake, we have a friend who is number one.
Pop City Records.
He can never be number two. We have a friend.
Congratulations.
Number one.
Do something, you know.
We
not to tell you. Yeah. Peace me. Be Max. Be Joe. Ah, what a good one.
Aha. Good one.